Urwandiko rwandikiwe Abanyakorosi, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo, intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, n'umuvandimwe Timoteyo, turabaramukije mwebwe ntore z'Imana z'i Korosi, Kristo yagize abavandimwe b'indahemuka. Imana Data, nibagirire ubuntu, ibahe n'amahoro, ifatanyije na Nyagasani Yesu Kristo. Iyo tubasabira, duhora dushimira Imana se w'Umwami wacu Yesu Kristo, kuko twumvise ko mwemeye Kristo Yesu, mugakunda n'intore z'Imana, mubitewe no kwiringira ibyo mwabikiwe mu ijuru. Ibyo mwabimenyeshejwe n'inyigisho z'ukuri z'ubutumwa bwiza mwumvise mbere. Ubwo butumwa bwamaze kugera ku isi yose, bwera imbuto z'ibyiza mu bantu, butera imbere. Uko niko biri muri mwe, kuvaho mwumviye ubuntu Imana igira, mukabusobanukirwa by'ukuri.
Ibyo mwabyigishijwe na mugenzi wanyu Epafura, dukunda kandi dufatanyije umurimo, niwe mugaragu udahemuka wa Kristo ukora mu mwanya wanyu. Ni nawe watubwiye urukundo rwanyu mukomora kuri Mwuka w'Imana. Nicyo cyatumye natwe kuvaho tubyumviye tudahwema kubasabira, twinginga Imana ngo ibagwizemo kumenya ibyo ishaka, ibahaye ubwenge no gusobanukirwa bikomoka kuri Mwuka, bityo muzashobora kujya mugenza uko Nyagasani ashaka, ngo mumushimishe iteka, mwere imbuto z'imigirire myiza y'uburyo bwose, kandi mukure mu kumenya Imana. Turabasabira ngo muhabwe ububasha ku buryo bwose, nk'uko imbaraga z'ikuzo ryayo zingana, kugira ngo mushobore kwihanganira byose mwe gucogora, bityo mujye munezerwa, mushimira Imana Data yabahesheje uruhare ku munani yageneye intore zayo zigengwa n'umucyo. Niyo yatubohoye ituvana mu butware bw'umwijima, itujyana mu bwami bw'umwana wayo ikunda. Niwe dukesha gucungurwa ariko kubabarirwa ibyaha.
Kristo ni ishusho y'Imana itarebwa n'amaso, ni nawe mwana wayo w'imfura wabimburiye ibyaremwe byose kubaho. Niwe Imana yakoresheje irema ibintu byose, ari ibyo mu ijuru n'ibyo ku isi, ari ibyo amaso areba n'ibyo atareba, ari ibinyabwami cyangwa ibinyabutegetsi cyangwa ibinyabutware cyangwa ibinyabushobozi, byose byaremwe nawe kandi niwe byaremewe. Yariho mbere ya byose, niwe uhuriza hamwe byose akabikomeza, kandi rero niwe mutwe ugenga umubiri we, ari wo muryango w'Imana. Niwe shingiro rya byose, ni nawe wabimburiye byose kuzuka kugira ngo afate umwanya w'ibanze muri byose. Koko Imana yishimiye ko ibyuzuye muri yo byose biba mu mwana wayo, maze yunga ibintu byose nayo ikoresheje uwo mwana wayo, ari ibyo ku isi, ari n'ibyo mu ijuru, izana amahoro bitewe n'amaraso yamenewe ku musaraba. Kera namwe mwahoze kure y'Imana, muri abanzi bayo kubera ibyo mwatekerezaga n'ibibi mwakoraga, ariko ubu Imana yiyunze namwe ikoresheje urupfu rw'umwana wayo, watanze umubiri we w'igitambo kugira ngo ibaheshe guhagarara imbere yayo mudafite inenge, nta n'amakemwa cyangwa umugayo. Icyakora mukomere ku byo twemera, mubyishingikirizeho mutajegajega, ari nta kibatesha kwiringira ubutumwa bwiza mwumvise. Ubwo ni ubutumwa bwatangarijwe abo ku isi yose, ari bwo jyewe Pawulo nahawe kwamamaza. Ubu nishimiye ko mbabazwa ari mwe nzira, ni nabyo bimpesha kuzuza mu buzima bwanjye bibuze ku mibabaro ya Kristo, mbigirira umubiri we, ari wo muryango w'Imana. Nabaye umugaragu wawo n'umwe n'Imana kurangiza umurimo yampaye wo kubagezaho ijambo ryayo. Iryo ni ryo banga ryahishwe abantu bose kuva kera kose, ariko ubu Imana yarigaragarije intore zayo. Iryo banga Imana yageneye amahanga yose, yiyemeje kumenyesha intore zayo ukuntu rifite ikuzo risendereye. Iryo banga ni Kristo uri muri mwe, ubizeza kuzahabwa ku ikuzo ry'Imana.
Niwe twamamaza, tukaburira buri muntu, tukamwigisha dukoresheje ubwenge bwose, kugira ngo tubone uko tumushyikiriza Imana ari indakemwa muri Kristo.
Ibyo ni byo mparanira nshishikaye, mbikesha ububasha bwa Kristo butwarira muri jye. Abanyakorosi, umutwe wa kabiri. Ndifuza ko mumenya ukuntu mbarwanira inkundura, mwebwe n'abira Odiseya ndetse n'abandi bose batigeze banca iryera. Ni ukugira ngo yaba mwe cyangwa bo, mwese mukomere, mwibumbire mu rukundo, bityo mukungazwe no gusobanukirwa mudashidikanya. Nibwo muzamenya neza ibanga ry'Imana ari ryo Kristo. Muri we niho habitswe ubwenge n'ubumenyi bwose. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo hatagira ubashukisha amagambo y'ubucakura. Nubwo tutari kumwe bwose, mbahozaho umutima nkishimira kubona ukuntu mukora byose ku murongo, mugakomezwa no kwizera Kristo.
Nuko rero, nk'uko mwakiriye Kristo Yesu akababera nyagasani, muba ariko mugumya gutera imbere muri we. Mushora imizi muri we, ubugingo bwanyu bwubakwe kuri we. Mukomeye ku byo twemera, nk'uko mwabyigishijwe byose, mubikore mushimira Imana bisesuye.
Muramenye, ntihakagire ubatwaza igitugu abashukisha icurabwenge ry'imburamumaro rishingiye ku migenzo karande no ku binyabutware bikorera ku isi ridashingiye kuri Kristo. Erega, ibyuzuye mu Mana byose biba muri Kristo wabaye umuntu, namwe muruzuye kuko mumufite ugenga ibinyabutware n'ibinyabushobozi byose. Kubera Kristo kandi mwarakebwe bitari bimwe byo ku mubiri, ahubwo mwakebwe mu mutima ku buryo bwa Mwuka, abakuraho imigirire mibi ishingiye kuri kamere yanyu. Igihe mwabatizwaga, mwahambanywe na Kristo maze muzuranwa nawe kubera kwizera ububasha bw'Imana yamuzuye mu bapfuye.
Kera mwari mwarapfuye muzize ibyaha byanyu no kudakebwa nk'Abayahudi, maze Imana ibazurana na Kristo. Yatubabariye ibicumuro byacu byose, isibanganya urwandiko rutondagura imyenda twashinjwaga n'amategeko, irukuzaho kurumanika ku musaraba wa Yesu. Bityo Imana yanyaze bya binyabutware na bya binyabushobozi, ibikoze isoni ku mugaragaro, yerekana ko Kristo abitsinze burundu.
Nuko rero, ntihagire ubashyiraho amategeko y'ibyo murya n'ibyo munywa, cyangwa y'ibyerekeye iminsi mikuru, cyangwa imboneko z'amezi, cyangwa amasabato. Ibyo byose ni ibimenyetso biranga ibizaza, naho icy'ukuri bishushanya ni Kristo. Ibihembo mwagombaga kwegukana, ntimukemere kubivutswa n'abantu bishimira kwigira nk'abicisha bugufi, bagasenga abamarayika, bakirata ukuntu babonekerwa bidasanzwe. Bene abo baba bishyira imbere babitewe n'ibitekerezo bya kamere yabo bitagira ishingiro, bityo bakaba batifatanije na Kristo ari we mutwe ugenga umubiri. Umutwe ni wo utuma umubiri wose uhuza imikorere, ukanagaburirwa ukoresheje imitsi n'ingingo kugira ngo ukure uko Imana ishaka. Ubwo mwapfanye na Kristo, ntimukiri ku ngoyi ya bya binyabutware bikorera ku isi. None se, kuki mukifata nk'aho muri ab'isi? Kuki mukomeza kugengwa n'amategeko nk'aya ngo ntugafate iki, ntugasogongere kiriya, ntukanakore kuri kino? Erega ibyo byose igihe umaze kubikoresha biba birangiye. Ni amategeko n'inyigisho by'abantu gusa. Ni ukuri, bene ibyo wagira ngo bishingiye ku bwenge, kuko byemeza umuntu kwiyimbira uburyo bwo gusenga no kwicisha bugufi no kubabaza umubiri, nyamara nta mumaro bifite wo gucubya irari rya kamere y'umuntu. Abanyakorosi, umutwe wa gatatu. Imana yabazuranye na Kristo, none rero nimuharanire ibyo mu ijuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana ku ntebe ya cyami.
Muhoze imitima ku byo mu ijuru atari ku byo ku isi, kuko mwapfanye na Kristo kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishwe hamwe nawe mu Mana. Ubugingo bwanyu nyakuri ni Kristo. Ubwo azagaragara rero, namwe muzagaragara muri hamwe nawe mufite ikuzo.
Nuko rero, nimwice imigirire yanyu ifitanye isano n'iby'isi, nk'ubusambanyi no gukora ibiteye isoni n'irari n'ibyifuzo bibi n'umururumba uhanye no gusenga ibigirwamana. Ibyo ni byo bitera Imana kurakarira abatayumvira. Namwe ubwanyu mwagenzaga mutyo kera mukigengwa n'ibyo bibi, ariko ubu mugomba kuzinukwa ibi byose: uburakari n'umujinya, ubugome n'ibitutsi, no kuvuga ibigambo bibi. Ntimukabeshyane, kuko mwiyambuye kamere yanyu ya kera n'imigirire yayo, mukambara kamere nshya. Iyo kamere nshya igenda ivugururirwa kugira ishusho y'iyayiremye, ngo mushobore kuyimenya byuzuye. Aho rero haba hatakivuga umunyamahanga cyangwa umuyahudi, uwakebwe cyangwa utakebwe, umusiti n'umunyeshyamba, inkoreragahato cyangwa uwigenga, ahubwo Kristo ni byose muri bose.
Naho mwebwe ab'Imana yitoranyirije ikabagira abantu bayo b'inkora mutima, mwambara impuhwe no kugira neza, kwicisha bugufi no kugwa neza no kwihangana. Igihe umuntu agize icyapfa na mugenzi we, mwihanganirane kandi mubabarirane. Mubabarirane nk'uko Nyagasani yabababariye. Kandi hejuru ya byose, mwambara urukundo ho umwitero. Ni narwo mugozi ubafatanya bihebuje. Mureke amahoro ya Kristo agenga imitima yanyu, ayo niyo mwahamagariwe ngo mube ingingo zigize umubiri umwe, kandi muhore mushimira Imana. Inyigisho za Kristo zibacengere rwose, zibakungahaze, mugire n'ubwenge bwo kwigishanya no kugirana inama. Muririmbire Imana zaburi n'indirimbo z'ibisingizo n'izahimbwe zikomoka kuri Mwuka, muyishima cyane bibavuye ku mutima. Ibyo muvuga byose n'ibyo mukora byose, mubikore mu izina rya Nyagasani Yezu, mushima Imana Se mubinyujije kuri we.
Bagore, mwa bagabo mwashakanye nk'uko bikwiriye bari muri Nyagasani. Bagabo, mukunda abagore mwashakanye kandi ntimukabamerere nabi. Bana, mujye mwumvira ababyeyi banyu ku buryo bwose, kuko ari byo Nyagasani yishimira. Babyeyi, abana banyu ntimukababuze epfo na ruguru kugira ngo badacika intege. Namwe nkorera gahato, mujye mwumvira abashobuja bo ku isi ku buryo bwose, atari ugukorera ijisho ngo mubashimishe, ahubwo mubikore mubikuye ku mutima, mutinya shobuja mukuru ari we Nyagasani. Ibyo mukora byose, mubikorane umutima ukunze, atari abantu mukorera, ahubwo mukorera shobuju. Muzirikane ko shobuju uwo azabagororera kubaha umunani, koko kandi Kristo ni we shobuja mukorera. Ukora ibibi wese bizamugaruka, kuko Imana ifata abantu bose kimwe. Abanyakorosi, umutwe wa kane. Namwe abafite abo mukoresha, mubahe ibibakwiriye n'ibibatunganiye, mwibuka ko namwe mufite shobuja mu ijuru. Mwese mugumye gusenga, mubihugukiye, mushimira Imana. Natwe mudusabire, kugira ngo Imana itwugururire amarembo, idushoboze kujya kuvuga ubutumwa bwayo ari bwo banga ryerekeye Kristo, niryo bampoye, banshyira kuri iyi ngoyi. Munsabire ngo mvuge ibyaryo uko bikwiye, mbishyire ku mugaragaro. Murajye mwitondera uko mwifata ku batazi Kristo, mukoreshe neza igihe mufite ngo mubabwire ibye. Muhorane imvugo y'ineza ifitiye abantu akamaro. Bityo muzamenya uko musubiza umuntu wese ugize icyo ababaza. Tikiko, umuvandimwe nkunda cyane, azababwira ibyanjye byose. Ni umufasha wanjye w'indahemuka, dufatanyije umurimo wa Nyagasani. Nguwo ndamuboherereje ngo abamenyeshe uko tumerewe, maze abakomeze. Azanye na Onesimo ukomoka muri mwe, nawe ni umuvandimwe nkunda cyane w'indahemuka, bazabatekerereza ibyino byose. Aristariko dufunganywe na Mariko mwene se wabo wa Barinaba ngo mutahe. Mwabwiye ibyerekeye Mariko, nagera iwanyu muzamufate neza. Yezu witwa Yusito nawe arabatashye. Mu Bayahudi bemeye Kristo, abo ni bo bonyine dufatanyije umurimo w'ibyerekeye ubwami bw'Imana, kandi baramfashije cyane. Epafura ukomoka muri mwe arabatashye, nawe ni umugaragu wa Kristo Yezu. Iteka ashishikarira kubasabira kugira ngo mukomere, mube indakemwa, mumenye mudashidikanya iby'Imana ishaka byose. Ndahamya rwose yuko abavunikira, mwebwe n'abi Laodiseya n'abi Hierapoli.
Umuganga Luka dukunda cyane hamwe na Dema barabatashya.
Mundamukiriza abavandimwe b'i Laodiseya na Nimfa n'itorero rya Kristo rikoranira iwe. Nimumara gusoma uru rwandiko, muzarwoherereze ab'itorero rya Kristo ry'i Laodiseya kugira ngo nabo barusome. Namwe muzasoma urwo nandikiye ab'i Laodiseya nirubageraho. Muzabwire Arikipo muti, itondere wa murimo wahawe wo gukorera Nyagasani, uzawurangize neza. Jyewe Pawulo ndabatashya. Ibi ni jye ubyiyandikiye n'ukwanjye kuboko. Mujye mwibuka ingoyi ndiho, Nyagasani nagumye kubagirira ubuntu.